madaxa guddiga midowga yurub ee kormeerka doorashada kenya marike sake ayaa iyada oo la hadlaysa xildhibaanada baarlamaanka midowga yurub ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta kenya in ay sabab u ahaayeen mashaakilkii ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkaasi sanadkii 2017.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen for all Kenyans.
Dadka reer Kenya oo ay ku jiraan 5 million oo dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay noloshooda codeeyay ayaanan helin fursadii ay ku dhaqangelin lahaayeen dimuqraadiyadda. Hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toosa u weeraray hay-adihii madaxa bannaanaa. Sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wada hadal siyaasadeed. Madaxa guddiga kormeerka doorashada Kenya ee midowga yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jabisay dadkii codeynayay, taasi oo keentay iska horimaad siyaasadeed oo dalkii kala qeybiyey. Ugu yaraan 15 million oo qof ayaa wareegii koowaad ee codbixinta codkooda dhiibtay. Dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga teknolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada, laakiin shaqaale ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust, but technology cannot replace trust and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynayay in adeegsiga farsamada casriga ahi ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay, waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyey waxaa codeeyay 7 million oo qof oo keliya oo ka mid ah 19 million ee qof ee isdiiwaangelisay, waxaana 89% codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee mucaaradka hogaamiya Raila Odinga. Ishaaqi ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyo ay tahay mid lagama maarmaan ah.
I urge Kenyan leaders as well as Kenya's international partners to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law.
Waxaa lagu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo, isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciga iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo hay-adaha madaxa bannaan iyo xuquuqda muwaadiniinta. Dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dowladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah, iyada oo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynenimo ka hor dhammaadka bishani January.